Machine.net.
Be free, be free.
Conde boy, call me number one. Barisa, I Zake misi jiwezi Tendo kunifanya nikapona Wana wa mwenzi Aya maradhi ya mapenzi Anaposhika kipa ata sipa oni Sometimes I feel kanipa peponi Akite pangoni uli miziki oni She turn me on Yalla yalla oh, Baby mina tenda
Nation.net.